kadib markii ay soo ifbaxeen isfaham la'aan u dhaxaysa xisbiyada siyaasadda oo la xidhiidha arrimaha doorashada, isla markaana ay hore gudida doorashadu sheegeen inaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilladu aanay qabsoomi karin caqabado jira awgeed, bisha saddexaad ee sannadkan ayaa madaxweyne biixi bishan ka dalbaday golaha guurta inay muddo kordhin sameeyaan. Dalabkan ayaa waxaa wehelinaya soo jeedina labada xisbi ee kulmiyihii cid kaga dalbaday golaha guurtida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sannadkan, gaar ahaan bisha Noofambar. Hase ahaatee, shirgudoonka ayaa arrintan u xil saaray guddi ka kooban 25 xubnood oo ay shirgudoonku ka mid yihiin, kuwaas oo soo dirsay muddada farsamo ahaan loo baahan yahay in doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha, sida ay sheegeen. Guddidan ayaa sheegay inay la kulmeen xisbiyada islamarkaana ay la tashadeen daneeyayaasha doorashada. Waxay maanta golaha guurtida ku soo celiyeen soo jeedintan.
Kow, baraha wakiilada oo muddada oo dhammaadka muddo xilkoodu ay ku egahay 8/24/2019 waxaa lagu sameeyey muddo korsiimo ka bilaabmaysa 8/24/2019 kuna eg 12/01/2020 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil ka hor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12/01/2019. Mudaxilaadka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa sannad kadib dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12/01/2020.
Intaasi kadib ayaa waxaa cod u qaaday soo jeedintan mudanayaashii ka soo xaadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta, waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay guddoomiyaha golahaasi Saleebaad Maxamuud Aadan.
Soo jeedintii waxaa codaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7 sidaasuu ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay in go'aankani ay u arkaan mid guul u ah Soomaaliland, sida uu hadalka u yidhi. Guddoomiyaha xisbiga Cud waxa kale uu sheegay in arrimaha jiraysa ama qaybsi uu ka mid yahay ay tahay wax xal laga gaadhi doono, isagoo tilmaamay in dhaqaalihii doorashadana meel laisla dhigi doono. Waxaanu sheegay in uu arko in doorashadani noqoto mid Soomaaliland dhaqaaliheeda leedahay marka laga yimaado wixii dunida kala bixinayso. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo sifir dibadeed maanta ka soo laabtay ayaa sheegay in mas-uuliyiintii uu la kulmay ee dalalka Itoobiya, Igad iyo kuwo kale oo Afrikada kala ahiba ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinku. Waxaanu tilmaamay inuu la wadaagay aragtidooda oo uu sheegay in guddida doorashada beddelaadeedu ka mid tahay. Guddoomiyaha oo VOA waramay ayaa go'aanka golaha guurtida mar aan weydiinay waxa uu kaga jawaabay.
Anigu doorashadu inay qabsato 2019 ka soo dhaweeyeen.
Bisha ka qabsoomayso?
Bisha doontaa ka qabsoonto. Anagu inay qabsoonto doorasho waan diyaar baan u nahay. Hadday maanta qabsoomayso diyaar baan u nahay. 2019 inay qabsoontana diyaar baan u nahay.
Labada xisbiintii aad maqnayd, inkastoo xisbigiinu ka hadlay, waxay go'aan ku gaadheen, heshiis ku gaadheen wada jir ah in doorashadu qabsoonto November, soo jeedintoodu sidee ahayd oo sanadkan gudihiisa una. Dabcan go'aanka golaha guurtiduna isaguna sanadkan gudihiisa unbuu xadidayaa. Arrintaasi macnaheedu waxa weeye, marka inaad ku mowqiftiin saddexdiina xisbiba isku mowqif ka tiinin December inta ka horeysa doorashada qabsoonto.
Annagu xisbigayaan ka warramaynaa diyaar baan u nahay, mowqifkayguna waa kaas. Laakiin caqabada ka horreeya, caqabadahana in la qaada ayaa waajib.
Caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Caqabaduhu ku kobi ku sheegay saxaafadu dabakada way dhegsan tahay. Caqabadaha ma sheegeen oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay saami qaybsiga kuraasada golaha wakiilada, in kootii laga heshiiyo, in xeerkii la ansixiyo, in miisaaniyadda diyaar noqoto, iyo komishinka laftigiisa in laga heshiiyo.
Ma kula tahay marka 10 bilood ee ka hadhay sanadkan, 12 bilood ee sanadkan ka hadhay, intaas way ku qabsoomi kartaa ama waa lagu xalin karaya?
Haddii wiilka jiro, rabitaanka jiro, waa la xalin karaa.
Okay, haddii baa ogoshi in sanadkan gudihiisa doorashada qabsoonto, idinku xadiidantii waa maxay?
Annagu waxaanu diideynahay komishanka. Maalaana qabsannay Maarj 2018 baanu waraaq qoray madaxweynaha, shacabka reer Soomaalida waa ogyihiin, beesha caalamku way ogtahay, adiguna waad ogtahay, fiyooduna way ogtahay.
Haddii guddida doorashada waqtigeedii xilligaas aanay dhammaanin, sharciyadii is-casilin, idinkina leedin guddidii ma qabanayso, xalku muxuu noqonayaa?
Xalku mar walba wada tashi buu ku jiraayo. marka deehadii la wada tashado xal wal helay
golaha wakiilada ee markale maanta loo kordhiyay muddadu ayaa fadhiyay ku sinaan 15 sano iyadoo la doortay bishii 9aad ee sanadkii 2005 gudida doorashada ayaa sharciyan la caymaada maalinta doorashadu dhacayso waxana shaacinaya madaxweynaha Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa